Yeah. Mwaka mzima kuna show. Sona takaji. Kaki kuki renta ishuki na mimi mzazi vitu sihitaji zina feel stupid so sikupi mziki uhitaji. Kwa ufupi chini si stupid mimi niko juu vile uwezi imagine. Watu wanataka hope. Nitoe wapi? Mimi mwenyewe na shangai rona joke tendaji. Vitu kama ngaro kwanza ni shatwa kwa budget. Sijali kwa grammy zoma pictures natokaje ma deni za ma supply. Grown men sawana guaya. Pia minaomba ni penny chance kakem sawana haya. Ulimjudge sa unamuita menta juu kuna pesa kwa umalaya. Shingo ina meremeta na ka influencer wa mawaya. Ni wana simu kinitabash na kuja na team. Na looki na clash na sura ya ndim. Na watu na trust ndo watu na shim. Kakuna cash ndo na shika sim. Kaniko wax na kuanga machine. Nalipa tax na nalipa bill. Ndo mana ni black alafu ya sin. I'm a youngin wana need mentorship. More than wana need censorship. Kwa street mini evangelist. Wana serve team ina serve confidence. Success it by accident. Now see focus here past events. Na rule book jua tu must bend. The good book said don't judge me man. Kwa top 3 mini number 1, 2, 3. Of course CCT gonna love for me. Na pro chiki tu kama destiny. Ma soft indo wagawa loud vizi. Kaunioni ata misi kuoni. But if iki jioni kauni skire dioni. Mini car news. We atana miwani atana binocular. Bado misi kuoni. Paid my dues. My lifestyle choices ni headline news. Fai kwa na jam niki headline shows. Grown ass men complain like hoes. Kusign wasania in a deadline bro. Yup, I'll do it when I do it.
When I do it.
Mwaka mzima kuna show.
Acha tuziashe.
Kilimanjaro tundo itapita hii highness.
Yeah.
Ama kolabo kati ya mi na South East finest.
R.I.P.
Ata kwa mtaro utanipata na designer.